Blog Talk Radio.
Bakunzi baradi teme nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu. Iki ni kiganiro kigufi cyane cy'amakuru mashya, amakuru ajyanye n'ubushotoranyi ndetse n'imirwano yabaye hagati y'ingabo z'u Rwanda n'iza Congo, nyuma yaho leta y'u Rwanda yashotoye Congo imaze kuvogera imbibi zayo, aho umusirikare wo mu Rwanda yari yagiye mu kuvogera nyine iyo mipaka, ariko ngo akurikiye bya bindi bajya avuga ngo ni abantu bagendesha magendo nirwo rwitwaza, ariko ibyabajyanye banza byari ibindi. Ni mu kiganiro cyacu kigufi rero mu kanya gatoya cyane.
Shaka radio iteme, wumve radio iteme. Ni radio yacu, ni radio yanyu. Radio iteme, ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda.
Reka rero nongere mbahe ikaze muri iki kiganiro cy'amakuru mashya. Ni nyuma gato yaho twumvise ibyabereye ikibumba muri Nyiragongo muri Congo, aho u Rwanda rwashotoye ingabo za FRDC, ariko zikaza noneho no kukipa cyangwa se gutura mu nsisiro zigera kuri esheshatu zo muri Congo. Ni nayo mpamvu navuze ko biriya bya pretext cyangwa se urwitwazo ko ngo bari bagiye gusa ngo gukurikira aba muri fraude, ibyo atari byo, ahubwo ibyo ari byo bashatse kuvuga nyuma gato yaho babonye ko bafatiwe mu cyuho imigambi yabo ibapfubanye. Nasanze rero aya makuru atari ngombwa ko ategereza ejo cyangwa se n'ikindi gihe, cyangwa ngo muzajye kuyashakira ahandi, cyane cyane kuri mwebwe mwa subscribinze kuri Radio Iteme no kuri channel yacu ya YouTube, kugira ngo amakuru tuyabahere igihe. Na makuru nk'uko nababwiye rero tuzayasengura mu buryo burambuye, turacyayakurikirana tumenye by'umwihariko cyangwa se byimazeyo uko byatangiye n'uko byagenze, ko kugeza uyu munsi ko ni ibintu bibaye byabaye muri iki gitondo. Ntabwo ari amakuru menshi ahari, ariko reka mbabwire ibindi maze kumenyekana kugeza uyu munsi kugeza nona. Amakuru nuko ingabo z'u Rwanda zambutse zikambuka zikajya ku butaka bwa Congo, ndetse aho uwitwa Guillaume Njike Kaiko akaba ari umuvugizi wa Operation Sokola 2, Sokola ya kabiri iba hariya muri kiriya gice cya Nord Kivu. Ikora za operation ni nka special forces ugereranyije n'igisirikare cy'u Rwanda. Sokola 2 wayibara nkaho ari umutwe wa special forces kuko urigenga, ntabwo ufatiye muri za region militaire, structure za region militaire nkuko bisanzwe. Noneho baza kuvuga ko ngo habaye incursion cyangwa se incursion, ni nkaho mbese habaye kwinjira ku butaka bwo mu kindi gihugu. Murabizi ko ibyo ari violation y'amategeko mpuzamahanga, ariko u Rwanda ibyo ntabwo wabibabwira, ni nk'amarobo, ntabwo ibyo ngibyo by'imipaka. Bamwe bavuga ko ari ubutwari, ariko ubundi n'ubujiji kuruta ko ari n'ubutwari. Umusirikari w'u Rwanda ndetse babiri bafatiwe muri Congo nyuma gatoya yaho bari bamaze gufatwa cyangwa se bari bamaze nako kwambuka mu buryo bunyuranyije n'amategeko ku butaka bwa Congo. Bamaze gufatwa rero baza gukurikirwa n'abagenzi babo mu Rwanda ngo baje kubabohoza, nk'uko barimo babivuga ngo bagiye harenze kilometre. Aya ni amakuru ari verifiye avugwa ndetse na chaîne ya UN, bavuga ko barenze kilometre cyose bambuka cyangwa se bajya mu butaka bwa Congo. Ntabwo wambwira ko kilometre ngo ari ukwibeshya, ngo yisanze ku butaka bwa Congo, niko barimo kuvuga, ariko ntabwo wakwisanga ku butaka bwa Congo ikilometre cyose. Nubwo byaba ari ukuri ko bagiye kwitwaza yenda ko bajyanye iriya ngo bajye bakurikiye bariya abafroderi, ikilometre ni kinini cyane. Kandi n'ikindi impamvu iyo atari yo nkuru dushobora kugenderaho ndetse tutakwiye no kubyemera, nuko ngo habaye occupation, batuye mu nsisiro zigera kuri esheshatu z'iyo zo muri aho bamaze kwinjira muri kibumba ndetse muri group ya Nyiragongo. Ibyo rero ntabwo ushobora kumbwira yuko ibyo ari uko ngo waba ngo ari ugu ntabwo ushobora kuvuga ko ari ugukurikira abamagendo gusa warangiza ukahatura. Cyakora bari bamaze kubafatira abasirikare babo ndetse leta ya Congo yagize renfort ku buryo baje kubohoza umusirikare wabo nako baje kubavana mu birindiro byabo ku buryo abantu bagera kuri 100 ndetse ngo hafi 1000 bahunze ibirindiro byabo cyangwa se mbabarire aho batuye muri kibumba. Ndagira ngo ndibaza mfite ikibazo tekinike hanga muri kigereka ndebe ndongera mbitunganya hari ndibaza cyakemutse, ariko icyo nashaka kubabwira nuko bokipayinze territoire yo muri Congo village cyangwa se insisire sheshatu baje kuva nabi rero ubwo ingabo za Congo zazanye renfort bararwana ndetse baza no leta y'u Rwanda cyangwa se RDF baza kwasiga intwaro imwe. Mubijya ambasaderi w'u Rwanda yavuze ko ibyo atari byo, ariko amakuru ntabwo ashidikanywaho. Na depute Sebishyimbo yavuze ko byabaye ariko arakanya gato, gusa ibi ni ukubera ko nyine badashaka kugaragaza yuko hari ikibazo gikomeye hagati y'umubano w'ibihugu byombi, kandi koko ntabwo gihari. Ariko ubushotoranyi no kuba abantu baburi abaturanyi b'ubu bwoko ni ibintu ubundi Congo imenyereye izi, ariko ikaba yashatse yenda kubyoroshya kugira ngo itescalatinge urugamba, kuko bavuze ko kwari ukwibeshya. Amakuru rero akaba tuzakomeza kuyabagezaho ejo, kuko bavuze ko verification ziriya team za verification ziri buze gutangira akazi kazo. Gusa intwaro imwe ya Congo yako y'u Rwanda yatasigaye muri Congo ku buryo ndetse ingabo za Congo zerekanaga intwaro zambuye iyo ntwaro ko bayambuye abasirikare bo muri mu Rwanda. Muri make rero izi infiltration ni zitwaje ko ari ukuvuga ngo ni ngo na abafraudere bakurikiye, ariko ntabwo ari abafraudere, ntabwo wajya gukurikira abafraudere urangiza ukawukipayinga cyangwa ugatura mu nsisiro zo muri Congo. Iyi ni imitwe gusa kubera ko bari bafatiwe mu cyuho. Amakuru rero tuzayakomeza mu minsi iri imbere, cyangwa yenda n'abandi bazavuga cyangwa abandi bashobora gukora ikindi kiganiro nimugoroba bakagira icyo bayavugaho. Yewe nzagaruka mu kiganiro igihe ni kejo nimugoroba, aho nzayarambura, aho tuzaba twamaze kumenya n'amakuru menshi arenzeho kandi turimo turayakurikirana. Mwari kumwe nanjye Jean Paul muri kiganiro kigufi cyane, turi ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 10. Ni ikiganiro nakoze nyuma yo kumva iyi affrontement cyangwa se y'imirwano yabaye hagati ya Congo n'u Rwanda.
Shaka radio iteme, wumve radio iteme. Ni radio yacu, ni radio yanyu. Radio iteme, ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda. Cherchez radio iteme, écoutez la radio iteme. C'est notre radio, c'est votre radio. La radio iteme, c'est le centre, la source, le moteur, la solution de tout ce qui veut le bien-être des Rwandais.
Radio iteme.